Kyusa amaaso gange eri gwe atuula mu ggulu. Kubanga gwe Katonda so tewali mulala. Eri gwe nyimusa amaaso gange, ayi gwe yatuula mu ggulu. Tendo gagon ah, osani doku sinziwa, osani doku tendewa. Teri mulala, weweka, weweka. Teri mulala, weweka.
Katondo mwesikwa, Katonda twagala, eyatuzaula bwe twali tubuze. Obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo bitwale.
Tukusinza,
Teri